exclusive from Pickwap.com.
Jay-Z colleagues, the Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Letinga na pita na lifenga mafimu meso yabo ene basulile ibale chitatinga na fike po be minine kusela po nombalelo balenji tenfu aiya bala tota na mama weye bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she nombalelo balenji tenfu aiya bala tota na mama bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she Iban kumbwila patali Iban buena fya patali Eine wine baletila Ande angalilo kutali Iban kumbwila patali Iban buena fya patali Eine wine baletila Ande angalilo kutali Eine wine pano Shabu inga taukwete dunguwa Uinga mbonelelo Kutamona kwa tifyonse fyalife wino Kanshi kwa lichikonko Ayayaya Nifwe aba fyashibata fishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele Nifwe aba fyashibata fishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele Iba kumbwila patali Buena fya patali yeah. Eina wine baletila Ande angalilo kutali Uvankumbwila patali Uvambuena fya patali Eina wine baletila Ande angalilo kutali Eina wine pano
Entertainment.